inaba da'da tiirkanka weyn ee nolosha ka tirsanta isla markaasina laantii bulshada deere kornwal kasto hormare waa walanta badan dadyowga isloogiga Soomaaliya waliba muddo ku badan 30 sano baad gooban ka jirtay in hanagsat nabadiyo shal dambeeyowgi iyo dawladnimadii maryelahaada jirtiya hadaba iyadoo sanadoogii dambe dalku isagaagay nabadgelyadiisa waliba na qaybo shal gadiisin ee bulshada iyo ina aanu doorsho ku qaaday horumarinta nabadda ardaydu walbarshada ka jiraan gaar ahaan han jaamacado waliba door ku qaadayna isdhexgalka bulshada kulamo aqooneed ee nabadda ka dhisaw iyo wacyigelin iyo sameeyeen bulshada Maxamed Cabdi Idriis waliba wuxuu ku midayaa ardayda jaamacadda Bay University ee magaalada Baydhabo waliba uu ku weydiinay doorka ardayda jaamacado ay ku qaadan karaan horumarinta nabadda
goobo waxbarashada walaalida qaybanka ku qaadayaan nabadda meel raay jaamacadaha iyo iskoolaadka iyo qofka hoob walbarada wayba qof kulan barna isku midna ilaahay subhana wa taala quraan shee meel qul hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun qof kulka saw iyo qof kulan ka saan isku midna qof kun hati walbarada may ogsinyaa nabad muhiimad yelata wayla habaray intina badwal faylata wayla habaray intina badwal muhiim ee nololanta markasta ma iska deey markantina badaas ilaali wali bulshada ay nabadiye baabi ikor iyo ka hortage laakiin baynama qofka jahilka ah indareensanayna feeriyo isla markaasi xaaladaas u sahaysata wala ku dhalada koran dareemane way walkasta may bolto ka dhaw marka qof kul meelaha oo qofka laha ku dhiso oo meel raay nabad muhiimad yahay laha ku baro oo nabadanti bulshada laf dhabarka ay laha ku baro waa jaamacadihi iskoolaadki marka iskoolaadki iyo jaamacadaha eeda laf dhabarkayn tusaale marka laha ku bilaaway burburki dalka ku dhii ila hadda heer walbarashada isbeddelay wadanka way boo geeradaysi lahay dhalinyarta geekama ah oqoonti geeraday meel roogdi geekama roogda bulshada nimay boo waay jisadi geeraday ku saree way boo dadka ma argaasi geek walbarashadi meel boo kama manin oo lan geeka u lahan hayso iskoolaad badan oo heligi siyaad bar hatta la ero magaalada bay kaala iskoolaad qasab leey walbarashid qasab iska jeere magaaydaasi iskoolaadkas walahay waxyaabaha oo kala baahan meel boo way boo dadka qasab leey jeejer laakiin tigeeka dadka qasab malka jeeyay walbarashadi muhiimad yahay dareemana way boo iskoolaadki oo seedahan weydisadahan marka walbarashada iyo goobo waxbarashada eed aan ku qayb qaadayaan bulshada wacyigel ku koryahay marka bulshadiina may dareemahay intii walbarashadi eed muhiimanka ta
Maxamuud Abdi Kariin yow siin dhinishay bulshada waliba wasan ka baaqay gaar ahaan baad walbarashada in uu ku shaqeeyaan horumarinta nabadda
saaniyana may boo in uu nabadda ku wada shaqeeyay kullay may boo farta shariidii farri biyasme formaligaas may la fadayna walba nabadda doorka isku leey ku qaadada nan allaala in isarna may oogale oobad may oogale arta geeka adkeen haysana bariida ke koes marka may la faday walwalba nabadda lidka ah inaad may la raaysaa sibba si allaah sad ku shaqay korta aad ku shaqayta aflay haadi gacanay haadi murug leh maskan walba hadan marka nabadaasiiti si may la raay ad wal doorka ku leeyta inaad ku qaadato yelan baahni
nabadiyo amaanka ee asaaska horumarka bulshada kasta waliba ku shaqeeyo ka horumarinta nabadiyeeta waajib qof kasta saaran si uu sunkanoolada nabadiyaha xasilooni waarta.